People power, our power. Bobby Wine, oh yeah, Uganda, oh yeah.
Wazali wa mugeto ye kamokya, no imuka no fuke chokula birako. Edobo zili ya batali na mani, no imirira kumazima no buenkanya. Okuva kumizanyu ne nyimbazo, okutuka mu parlamenti ne dobu zili.